yande joni mi tenimin tawi sappo e joyi studio kala ngo habaruji fulfulde. Kor jangal e mansumana amadou janganta habaruji ɗi e nda hannde nde ɗo ni na tawa ɗo filla ko darto jangguinoɓe liggotoɓe nanganoɓe wakkati e tormu en wonnono waɗe saria mabɓe waɗama noonni fawara joni janggoɓe université ɗo en galle ñamen ɓe gaɗi jonde mette subaka o dammugal ministére hawjina filla jandeji mawɗi. Hande yewtere men pinno studio kala ngol ndara filla projet joƴƴinaɗo ko wiyete warantage latinna wadda ballaga yaade e remoɓe wakkude wakkati soɗɗormaji gaɗi. Nonni wontiri kori jawon e moɗon hono jangguinoɓe fawara jonde konɗan ni liggotoɓe nanganaɓe dow filla ko darto hono ettolo gaɗagol ndennene ka talata ƴaɓɓiɗo enɗa ɓeɗo do konɗan nder guure kewɗon koɓe nanga e nder leydi meɗen Niger. Ministére hawjide filla ko darto jandeji pammari kañum woni ko waɗi ɗum gam batte famude noɓe jande mabɓe footi to enɗa leydi terra nanga ɗen enɗan hitanama fawi ama ɓe taƴanama kasu yasin balɗe sappo sappo banki lartoɓe gonana sappo e ɗon nanganoɓe kandu konɗan lebbi ɗiɗi kasu yasin. Nonni fawarde jo sappo e gowonto enɗan tilabiri latiɓe kayen du konɗan ni fawarde jondu konɗan ni onno wi'ama saria mu en haaloyte jeetati lewru utu darto ndu cinta barade nduɓe muɗum en kayen du konɗan jofama caggal majjo ndumin anna o wiide ni hono keddi jangguinoɓeɓe ɗo fo yimɓe no latiɓe nanganaɓe dow wi'a waɗi batumo hana waɗede nder batude konɗan ɓe gaɗɗi fawarde jonde fitinaji nder andinore nde andinde ɓe andini hannde nde enɗan ni hono fedde leyɗe duniyaru har filla ko darto hono hokkoɓe habaru wiɓe duniya ɓe mbi dow filla ko darto le sahel haali noga e tati lewruji jiyen gonɗe nder muɗum ko ƴaɓɓi ɗum enɗa dow filla mabɓe ɗum wonno du konɗan filla mabɓe ka fuu ɓe mbi waɗa kana fa heɓa filla mabɓe ka enɗan ka bonne e dow koɓe kalno ɗum enɗan. Secrétaire général RSF o enna ɗum wonnoon fedde mabɓe wiyeti o wi kamɓe ɓen enɗan ni ɓe kolla wiide kete le sahel wajiɓe warta e dow ko haalno ɗum enɗan fa fenna ko haali dow mabɓe ɗum enɗan saabu kamɓe muradu mabɓe moɓe tokki woni ɓe tokki caggal majjundu kono RSF wi har filla ko darto koɓe kaali dow filla Baba Alpha ɗo waddande ɗum ballaga dow nanggal muɗum ngal ɓe ƴuta e dow muɗum. Har filla jande ni waddi ko fande janggoɓe université ɗo enɗan ni galɗu ñamey hande subakoɓe gaɗi jonde mette gam hollude mettorgal ministére hawjinde filla ko darto jandeji mawɗo enɗan nokkudu konɗa ɓe ombiɗuɓe ombiɗuɗo ɓe jogui kulle mbindaɗe ko hollata mettorgal mabɓe koɓe jiiɗi ɓe ƴama koɓe ƴamatdu woni dow filla ko darto balla ko ministére o hoƴuno aadi hono hokkaɓe ɗo enɗan balla ka enɗan ko watte hitande wara hitande lekkuli ɓe gala joddi ɓen enɗan balla ka haala mum kamɓe kaali secrétaire général hawrinde mabɓe o wiita kena fande ni siita ha midu jabirnani ko a haali ele wakkati mum ko tarnani ƴami mum.
Et vous souviendra que après les événements du 10 avril
ɓe himɓe no miccito sappo lewru avril wakkati haɓo waɗuno caka policiɓe e jangoɓe université fa bandimin bagale maayi gomnati waɗanimin aadi wi'i kan yoɓan ceede ɗemin tokkata ɗum fuu amma lebbi tati ni wala komin gaɗana ɗum du waddi komin bi'i no hani min ummo min daro gam bandiraɓe amin no tawa nder saɗɗormaji hana laamugon min giɗi komin giɗi ni woni min kokke hakke amin de ni min kokkaka hakke amin du min
accata.
Nonnan filla ko darto mallam bagale mbaraɗo sappo lewru avril le kolijo on enɗan ni ɓe kaali ɓe mbi fedde joƴƴinama gam batte waɗugol wiɗagol fa faami ɗum no waɗi ko maayi ndenene kay du fedde nde enɗan du joƴƴina hunnama tati lewru me ko ƴaɓɓi ɗum enɗan hande nde so hisam waɗi lebbi tati ni enɗan ɓe goni e gollal de mataka fo koɓe kaali ndene lekkuli ɓen enɗan ni mbi fa waɗa joni ni hunde enɗan ɓe gala ɓe paami konno waɗa saabu ɓe kettinni ɓe mata e hunde fuu sala kayna kandu konno kam secrétaire général ɗiɗaɓo mo jangoɓe enɗanani ko haal dow filla majju.
Oui, en fait, vous savez, une commission d'enquête.
Fedde hawjine taykaki fuu no hani wawa hunduko mum hana hunde fuu nde hani wurtinde yasin ko haala nder mayre fuu gonɗo yasin to nanu ɗum gam dow majjum yimɓe tawaɓe nder mayre gatta kuni miɗen kooli fedde de bani ko miɗen kabbiti sanne gam miɗen giɗi dow ko yaawi nde timmina golle mayre min paama no waɗi yimɓe amin tawaɓe nder mayre miɗen kooliɓe gam miɗen andi koɓe tittinkinto ko watta taykaki ki waɗire no haniri wakkati kisaɗo fuu wala mo nder mum wi'a no hani golle taykaki kin timmi de acca noon de waɗa golle mayre node hiɗiri
mede laisser la latitude d'établir son propre TDR.
Non wontir har filla tewtol baccaloria ko hitande hikka ndenne ko heɓunoɓe arande sakitaɓe wiya woɓɓe no han tawe ɓeydi tewtol ngol enen to enɗan arlitteɓe paamo wi ala ƴaɓɓingal ngal moye moye woni ko heeɓi nenene ka dum waddi ko faawar jonde sen hisama himbe ko to chapan e njoyo e nayon kayam ko filiti filagol dabo gol endan chapan nayo en yetto be nedo fu njey kebo wi nenene ka filagol gol hisa on hisama ni ko do himbe kemede chapan njoyo e njoyo filibe bakalore hikato endan ni arlit hemre chapan nayo yene ka en gon ko hebo endan dum buri feccerno ni e faar jondu ko nan ni endar habaruji men di no tawadu ko nan ni hara filla jande de subaka kenya wonno ko himbe jangube iftik kam woni hon tefobe fa waawa kokkola baruji kayndu ko na fuddi holude golle ko golle ele duubi di waddi ende ko waawi secrétaire général iftik kam woni biyetedo bisalla tanimun nan ko haalni bandimi ko yeyi subaka mu fotto e makko do biyetedo ruke yatu adrahaman.
Nous avons 122 élèves étudiants, 78.
Min tawda kana jangobe hemre e laso e dido. Jangobe maube laso e tatu e sapo e jetatu. Jangobe famarbe laso e dido e nayo. Jangobe be netto mabbe fu der jande mum warta holla tay kaaki mum ki wadi. Der nyaloma bani jangobe laso na woronje garta kolla dum adam wakkati. Ganno wodi tawretebe dereji tay kaaki diddidi. Hikka den dimma mabbe de kanno do hemre e woronje on. Amma wobbe der mabbe ko wakkati o wara yibe jamaaki wobbe du ko tayki kebi dum majji amma wakkati didabo gonno wodi der lewru septembre gam be kebay gari kolli taykaaki en gara kolli
na programme pour la deuxième session mi septembre comme ça
nanni faane to na kotonu gallure lamor leydi benin ton to batu mawdo mo leydi jadian koje gonde bangi hernaga afrique wetende cdao wadete dum du konan noga e jego yaad noga e jerti lewru gonde der mudum du endam habaru habaru batu odu kono wonnana e do fillani yewtaru kon ko watte fa dabareji koje dabareji du kono latidi no walla rewbe worbe fonde e do filla kon darto yetugol hakkeji mudun em e hedde laabi do filla kon darto jol yeso e der ledde enda dum wadini ko faware jondu kono odo dabare sen heba amadu kon dan walla sanne do filla kon darto dubinaade ne nogay sediyawo golleji mududdi aadi wadde do filla yellitare e yaadu yes dubinaade sappo e jagon ya dubinaade sappo dubinaade chapan tati na jeyaadu kon nan ni e golleji nene ne ka hawrunde duniyaaru yetende oni kandu ko aadi do ya dubinaade chapan e jago e tati do filla yellitare kanyum e leede hawrunde dental leede afrique fijoji ono ko wattoto ende ko no wattoto ende ni Abidjan gallure lamor leydi Côte d'Ivoire fijoji jettede bi non ni di leede meden kaalede gal français de duniyaru fijoji non e hore mudum nenne ne ka hande de ende ni en jewde mbetedo docteur Jamila Ferjani got e wambe le sigila mawdo gondo no wadeto ende ni Côte d'Ivoire ende bande mem jalla mayrama kenda noddima gam batte o halana en balde joyni e ndadum dum on ko wada der fijoji di yude pirto balli warde bindi warde fina taway adaji
do fijeji jeddi woni ko bibbe Niger nati le mun no wodi basketball ko Guinea jaloy leydi Niger ama Niger hebi jalorgal do leydi El Maurice miden godi latol bal to Mali e leydi Congo jaloy Niger handen be pidan e Cameroon farfilla do guddu miden godi neddo doggo sanne jopato bawo taydu kanko tawano der tato arambe ben be joppa namona kiloji chapan e tati alla e tepera mako na war dumdu hana nano o saurono fande mako warte nimde ngodi bi leji Niger didapo gaddo metreji keme je tati dey o hebay njamaako handen fijo zido kambe durwo wodi donne bibbe leji Niger buri gattude ngo kaji mudo gankele kebe e be ngartida e tamaje darja ko durwo e ko zido
na wonta filla latol baldo en der leydi Niger do en nan ni pelle potorde ko no watto en nan do sonon kandu kondo e hore mudum dum wadini kenyande en nan JST mo tawa kanyum won ko yehe boy jalorgal mangal yaade telwamo agadez jeego e bolum subako odu kono sonan chatila beri kandu jalaweke laada mo difa gotel e bolum non ni faanden jangu subako salle hewtini antante mo doso yam fota JST mo tawa non ni faane fed universite nyame do en nan kandu hauran e faware jondu kondani telwa mo akades
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomad
lambaji hembere go'o e tobere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go'o fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
Doso do radio Fara
Lambaji chapande jenay didi FM
Filinge do radio Muriatalka
lambaji chapande jena e joy tobere e go FM
Tilaberi do radio Tebonse
lambaji chapande jena e jeddi tobere e joy FM
Maradi do radio Garkua
lambaji hembere jeddi FM
Tawa do radio Tambara
lambaji hembere jeddi FM
Zender do radio Shukura
lambaji hembere joy FM
Studio Kalangu
na won tiri yotere men pindino hande ni en kali hala filako ete warantage od konna yo inde projet no enda latido mo himbe fedde mori ban kany won wadan no der leydi ni jardo enda dum du wonnan e do filan nyamaande non pentitagol non enda nguja do filanti ko darto ngure kany e ciede ko nandi e mudum nden dum waddi ko fawar jom bandimi Balkisa Hamidu o yehi to himbe mori ban o yi o biete do Ilyasu Danda koy kawjido filo ko darta sigilaji mori ban on endan hala ni mo firta ni mo dum woni mafari e mana warantage on enda kano hande de dum wala e dum golle
warantage c'est une forme de crédit
warantage kam woni kokkol nyamande do pentitagol gammiden godi fedde mori ben min jiidu fadde kokkol nyamande no wade sayde nimbe tawda e no kuje to nyamri resete don do min ngadi dum wadaki dungu fu min jam farnimbe ben min kompintinabe min andinabe lawka wodi du miden kollabe e wiide be ngada talki e windude inde mabbe kambe gineji nyamande pentitagol ko be jiddetum faheba min gada hisago amin no wodiri ndeni du talke di ngari min andina di pelle GMF e kokari heba min keba mballaga kejudo min kokka nyamaleje din remobe ben lawka der dubino ujinaji didi e sappo yaade ujinaji didi e sappo e go ujinaji didi e sappo e didi golle den jehirino no wodiri de le dubi chakitide di alle choniral nimbe nyamri e koyirnda e jeddano nimbe nyambe bolum wadi ko kokkol himbe nyamande dum fevi ko wadi le no kuje to projet mori ben wallata wala nyamande pentitagol non tawidu demu mine inne teno sanne lelede battide de fu himbe mudum no ngara no jewa sako dum wadan to mudum e fadu baile wada lemun hanana min golla do labi didi lawal arano gol woni min gadda e gomnati joda kalen do majum famin fu min fama fungel gotel ni min goni miden golla min biya to choggu e koyirnda wade ma jaddano nimbe nyamri to wade amani be gollide ami gandume ko gonnantu sotta nyamdu ko min desi dum sonnira dum nimbe e koyirnda mane yeddana dum nimbe didabe ngel hanana baile wade hedde mballagaji waranta bako wakati kokkol nyamande pentitagol e hore mum min keba yottade an kolle den fukande wadede denne no hani bawde beyde farfedde GMF den heba nafa nimbe kasin nyamaleji kokketeedi din buyte kwat tawe nimbe no burto lem
pour que la population se retrouve mieux
e do dum won ko habaruji me fulful tiliseni elen jonkam o leedi hewtene jawtono to habaruji fulfulde keddi jam are waddube balla mun do filla firtuga halaji de demle de to wartude fulfulde e wallube en yaabe tefobe habaruji di waddi hawrudum do enda mi hore an e hedube masinaaji keddi jam are defuto assalamu alaikum balen to jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango no welcome sanne mi do feccide dum